ZambianMusicBlog.co.
Y'all ready? Mr. DT.
Yeah, no, I guess.
Let's get it one more time, let's go. You know what it is when you hear this. Jump up,
ready to go.
T-O-E-E, boys. Yes, come on.
Ngantinya chochila fumia bicep. Chile wana tinya chile kama yo na fumia futi. Watu chile mkwapa. Ni spanya no kuna mastoka ni mpapa. We chila pete shaha.
Kai chila pete shapo. Chila pete shapo. Uliwa kaiva nalama. Iwa chila pete shapo. Chiku pala mamu pepi. Chan paf. Chumoneka holy. Kai boku mino kwenda holy holy. Na pap. Na chumone muhutu. Kanshi mupenta chipofa muhutu. Chap paf. Chila pete shapan, bicho chila pete shapo, na papa. Kan chila pete shapo.
Hello, just love. The life chase ndenga casino, takwa wati mukulu kui bechanga casino. Mona holy face wino, gachafi penya mukutanya kia itepe wino. Shami sabo shibichi na maki, chila ba pete chena boy takwa wani nani. Kufilimba na kapimpinya, bati kubonzi muchitenge wachubona. Ngantinya chochila fumia bicep. Chila wana tinya chile kama yo na fumia futi. Watu chile mkwapa. Ni spenye no kuna mastoka ni mpapa. We chila pete shaha.
Kai chila pete shapo. Chila pete shapo. Uliwa kaiva nalama. Iwa chila pete shapo. Chifpala mamu pepi. Champaf. Chumoneka holy. Paiboku mino kwenda holy holy. Na pap. Na chumwene muhutu. Kanshi mupenta chipofa muhutu. Champaf. Chila pete shapo.
Get a woman jam, let the shapo.
Snap puzzle,
there's a dope shit.
Chila pete shapo.
Young kids, get a woman time.
Jump up.
Chila pete shapo. And I'm a guy, when someone wapo. Chiba pele ya, lowo wala diapo. Lelo ni sangwapo. Chali ya luka cha wonse. Lopa street, chakula cha wonse. Kuch kakaula. Nangu muni 20 o kuch popaula. Let's go.
Gantina chochila fumia bicep. Chile wana tinya chile kama yo na fumia futi. Watu chile mkwapa. Ni spenye no kuna mastoka ni mpapa. We chila pete shaha.
Kai chila pete shapo. Chila pete shapo. Uliwa kaiva nalama. Iwa chila pete shapo. Chifpala mamu pepi. Champaf. Chumoneka holy. Paiboku mino kwenda holy holy. Na pap. Na chumwene muhutu. Kanshi mupenta chipofa muhutu. Champaf. Chila pete shapan, icho chila pete shapo, na papa. Kai chila pete shapo, chapaf.
Gantina cho chila ipenya chila ifinya. Na papo kuchimona muchila na kapimpinya. Chila mwone koni tapi ya kameli. No way wala fufula kuno chichoni. Helo chile kene kwite inekadoni. Na uyumubili waputulwa nispata kasi masaka tulelwa. Mwona chili na kevunga chaite nyele panga wevo.
Gantina cho chila fumia bicep. Chila wana tindia chile kama yo na fumia futi. Watu chili mkwapa. Ni spenye no kuna mastoka ni mpapa. We chila pete shaha.
Kai chila pete shapo. Chila pete shapo. Uliwa kaiva nalama. Iwa chila pete shapo. Chifpala mamu pepi. Champaf. Chumoneka holy. Paiboku mino kwenda holy holy. Na pap. Na chumwene muhutu. Kanshi mupenta chipofa muhutu. Champaf. Kai chila pete shapo. Kai chila pete shapo. Na papa. Kai chila pete shapo. Changfile mbele ngende changkong. Kalwa chiko chai mwona chakufa. Efo na mfaluma chila petesha. Na chisenda home kashinde chisekesha. Chevele matamasa ni pesa ni petesha. Kashi chaba na breakdown techa kwesha. Kujitenge ni sister katolika. Na chandange tantan shitalika.
Gantina chochile fumia bicep. Chile wana tindia chile kama yo na fumia futi. Watu chile mkwapa. Ni spenye no kuna mastoka ni mpapa. We chila petesha.
Kai chila pete shapo. Chila pete shapo. Uliwa kaiva nalama. Iwa chila pete shapo. Chifpala mamu pepi. Champaf. Chumoneka holy. Paiboku mino kwenda holy holy. Na pap. Na chumwene muhutu. Kanshi mupenta chipofa muhutu. Champaf. Kai chila pete shapo. Icho chila pete shapo. Na papa. Kai chila pete shapo. Champaf.
Money just came please. Hela three pack apo. Tupa life usa kile. Chila ma GS9. Kompika rifa.
You ain't in the fire. Last G, Betty Money, KOKO, UN Cool J, QB, J Labu, Kwan, JB, Last Shine, DJ Kaza, Nigga Simon,
Mr. Fennon,
Hela wa mobile, 99.10, Nala my level, Muzo my slap dad, Halulu YSL, So please, what a Gaza, C5 with a killer, Basu Yuleti, Isandana Patopo,
Jekalunga, Lynch Crew,
Dog Boys Entertainment, y'all ready international music.
Attaque, Mr. Fennon, Penpela Concrete, Wasleti, Washeta, Chapwatch,
ZambiMusicBlog.co.